Wangiletha kulo mhlaba impilo yakho yashintsha. It became more about me than it ever had been about you. Long in a gegela ngayo ngiyabonga usuku olukhulu mama usuku lwakho ke mzali injabulo
Lesi posako, kibongi mpa.